I love the is entertainment music.
เขาเพลงยามสุดคม
ZK Bandesa one Yeah, na paku tampilanshi kwete Nefifine fintu ndechi tapa ni mwa mweba kwete Ne wali kemba muhudu Dosa ni nevo na lejo mshudu Na ikatundu ya mafundu ya ikelepa mabiani bundu Chundu nshininga bomfya kwa buloku bomfya Pwa menshi kala mitote la mwabai Katobufu mwababa lobo tuvote la mwabomfu Epe poli hao onse kumona balaba mipontela Eche nsontele lo kutontele lela pale pantu mwabombela Ni kwisa nali, lintu nshalipa chalo elo Ni kwinka banga na fuachi langu makumano Fipange ni mpanga mweka chema ni mwebo Mweba ntungulula kumule mfweno na kuliamo Nalomba kwe palo, ipalo liamano Satana na majilu ya kwe mula samano Ayumano ya mano, noti yale ya sano Na chingili luano wa mushilo noti ya mano Vonse tuwa wapa kupita fe, that I know Bushobu fumu wuka wakwisa ni pachalo Nobody knows, Kylie vonse tuwa wana matwi What the future holds, nipo fufyonse fya wakwi
Wa mushilo, wa mushilo Wamushilo, 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 Wamushilo,
Wamushilo,
Wamushilo, Wamushilo, Wamushilo, Wamushilo,
Koko kumobike kulinsolimo Ulole keshe wita apa panti wesu tabepayo Futi teosi Umuve lenge muli paipo Walaba shani iwe I'm one of the disciples Holy holy Wamushilo wamushilo Atende mukogucha holy ghost wamulilo Ishina limbi pati tumuito holy ghost fire Wamushiba shani apusele na devo kuwaya Iwe apele fingi uyute wanolo tethiri Limemba fwili nukubukila apa tethiri
Wamushilo wamushilo holy ghost wamulilo Udulo judo mwabia iwe wa mwono mulilo Sandana na sanzo mojila ulipanshi Nilwa lipapa shamubele puna jansi
The devil comes to kill destroy mo haya Alabati twalibele ngana esaya
Wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo
Chocolate makabega Wamushilo, pana kiolo punch pira E ulengelo mutimo you know kwi kala punch fino Muna fefe wanchitila, kala pashi pachpuna Umulandu na wanangwa shiro le shoko na chfuma Ama king, kaindi mwana wamfumu Ishtina lolo baluani baponi ya katuntulu Nolo mpite mumpumo, shitina fintuno Kabidita kwa walesa winga fika kumfumu Katebebe chief chitwa mambo Umwine wabufumu wai kala pamupando Ndefo kutila sancho, ntwala pamutando Apaisulo mutende okuseka nokuchangwa Tulifima testimony Emulandu eta fochite complex finoni Lose grace fesani So ndech tikasi Efiolesa mfunya panshi to the best mami Shimuitwa baka kala Eshi na mfuka minyadyo nsenga baka kala Nanguna baka banabe mabasa kala Alanduila sonshi tina nokusaka mana Black
Wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo Wamushilo, 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 wamushilo Wamushilo, wamushilo
Mtufa le salet, ya mga tuale, ya mfwa nga talet Ya mfwa fwa bandu wandi pachalo, tatumfwa kwa zulube mbunga lwa chile ni mfwa Iwe, bika mungu fiobe panchi, tampako okupepe kudilesa Babu yu vikena ya nati live, nishala kukumpia stane otefo Kai wa manu wabuka ruchelo, bize bize, kulumbanyo wa mcho Na tunga wabuka fe kwa she milolo, ila babu ya ti life ni nyolo Wala la lelo, badu wabuka mailo Chima wa miu, neka zambi, shfwa ya kulufia nyansana disambe Walo zifolo ya mkai nini lab, tatano kone mbomba na lesta Okansangente, pontela lese, fstuma fingi ya mapalo ya lesa So it can call me young, blessed out Ole muna fina kasi maundia chenza Smarta chane shati ni chisa Feba ikonga fe kwanza kona ya No passport by fialo ndaya
Wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo Wamushilo, 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 wamushilo Wamushilo, wamushilo Wamushilo, wamushilo, wamushilo
Remember those days na
nalife ine kabodo na leti mpange kwenshila ine wangu majudo ganati mpange ka move kumpata wapondo na lefwa yoko panga dojo no kuba komando chilefwa yoko welele numaine pandu jiloto chaka lecho chali pwa imwe lesa mipale mweba nandi mwelu pwa imwe nangu munjambe na banemwe nemwe na imwe. That's my boss, nomba nali chinjapa badaba lempapa nine nomba bapapa. I give you blessings, imwe bonse na kwata mushina dia tata na pepe nemwe tata. Yeah, let me praise your holy name kwa tindefwa ala wa mushilo lesa wandi uyu kafwa ndemi lumba lesa wandi teku tumfya. I'm crazy when I'm worshipping teku shumfwa. Lord please never leave my side. Satan aba nechikwela mwandi is a lie. Shama my king, you never die. Aba lete finje lengwe mbeba fiatify.
This one via Sid can making it fun to mix.
CoPlayJams.com.
I love Saeza Entertainment Music.
Uwe hashtag tumpesti pawera.